Abe nyonyi na chinsige, akabiro kawe kunguvu.
Erinye zungu,
Cordon Bro, omkulu wachika ye bujinga cheyune, esazali ya wedi echagwe, kuchalo mirembe. Mbala kwa yuguvu ganti. Kino chachimu kubika makumi abiri hebeja byokka tebyata andikibwa era tebyata ndibwa okukabaka kintu yadde kuchimira. Na chinsige kanyonyi katono, kasinga kukatono nnyo akasanka obunene. Kalina ebisige bikukunavu. Kitebelezebwa okuba nga abenyonyi na chinsige bibafuganga bukunja kyaggwe. Sako na ebimu ku bizinga bya Nalubaale. Abantu bano bawambibwa Buganda ne bagattibwa ku bika bya Buganda. Olw'obutakkaanya wakati w'abenyonyi Nyange n'abenyonyi na chinsige, be kutula kubenyonyi Ennyange ne batandika ekika ekyabwe.